isikoko sevipiyano ngesigama sithunde zobizo yadlala le mbizi sikhumisa amachene besenze imilinde sithoqongqothwane sithika nendlela sibophe imibhinqo ngokuyihlasela ngosiba ngentsholo taka nantyilo sisikhaphele esibayeni ngosiba siziqoqosha isimilo masibuye iimpoko zama ukubala sibe ukukhuthaza isiko thantamise ngesinqi sehashu unyathela imviko khanyise kwindlela entla kwentloko ndikhatshwa linqilo ngabhile ngikhathile ndithandazile konke ndikwenzile khojonga iinkomo zam zinamatshoba jonga ndisebenzile rhula izela umrholo lembongi lali sothuka sibanyanga imiphefulo ngala magama senza umohluko babuyisele ezingqondweni sithokumisa inkonzo yosigcoba singamagqirhomo yeyethi intungo sithi neqonga singamadona omnombo siqulathiwe senzwe sabona khoxoza mphini wumbi salathiwe siphinde sakhonjwa
Amagwalazo bhaca ngalena maze kume sikhe sinikudoda edala sisika rapha ngechange snatcher fans esifisika sonic I'll go crazy xa sendibhala never wrong you dig fresh and bhala nqibu nike nsezi zishaya itik sizigoti simetha ngehit after nye hit bajonge lesi digqi sibetha ngenye hit soka nebutsha uzozibonela we kill shit if usengebeef madala sisengebullshit bacinga irephu ndiyekile boy not at all bacinga umculo ndiwuyekile boy not at all never put hands on my chick nah not at all ndifonele ubabe ndithethe ngee-punches ndimetha ngecall
Yo, my man!